This is 301 DJs, ready to make your speakers tremble like an earthquake. Ready for this?
DJ K-Sleeve.
Baby, Alibadu unanipenda mama. Mi alibadu unanipenda. Unanipenda, you know that I'm crazy over you. Kila nikikuna roho yangu juju. Unasema eti umenipa juju. Oh girl, I'm crazy over you. You know that I'm crazy over you. Kila nikikuna roho yangu juju. Kanikosha, fundi yake ya Mungu anajua aje anachosha. Ndoto zinapiga bila kuonga, ila kwa kiujanja sina kanichuna kama mboga. Nipe kwenye kiti kwenye sofa, kitanda cha malofu. Mama hiyo taiti ulivo ijazaga. Taratibu mama usije ukachana. Come closer, baby closer. Oh mama take your clothes off. Let's make love in a rover. Ina makiyo kidoki. Ayana. Fanya ka unapiga deki. Ayana. Deki give me some cake. Ayana.
Madness. Madness.
Na toto kani kosha. Fundi aki ya Mungu anajua aki anachosha. Toto zinapiga bila kuonga, ila kwa kiojanja sina kani chuna kama mboga. Kwenye kiti kwenye sofa, kitanda cha malofu. Mama hiyo taiti ulivo ijazaga. Taratibu mama usije ukachana. Come closer, baby closer. Oh mama take your clothes off. Let's make love in a rover. Ina makido kidoki.
Ayana.
Fanya ka unapiga deki.
Ayana.
Deki give me some cake.
Ayana.
God bless your mama, Ayana. Hey, the way you move your waistline, Ayana. Nah, nah. Mm-mm.
God bless your father, Ayana. Hey, umogo magaribi, baby, Ayana. Nah, nah. Na kamaradi ya time chemka poza kwa maji. Na kutegemea fundi machine unipe service. Mimi mwenzio kwako nimekaa natia kambi. Come here make a chop your money, baby. Come closer, baby closer. Ooh, baby take your clothes off. Let's make love in a rover.
Ina makiyo kidoki.
Ayana.
Fanya ka unapiga deki.
Ayana.
Deki give me some cake.
Ayana.
God bless your mama, Ayana.
God bless my mama, Ayana.
The way you move your waistline, Ayana.
God bless your father, Ayana.
Oh baby, sometimes na isi kama ni jana tumekutana. Shirini ndani ndo ila bando na nikoshaga. Kuna machuo kama wine, watoto tatu ila haujafulia. Tena mapenzi hayajapungua na kupenda zaidi ya jana. Wala sija kuchoka, mapenzi yanazidi noga. Najua ulu masonga na wazuri umezaliwa, ila wewe ndo bora. Crushing over you, boo, boo, boo. Yeah, you. Crushing over you, boo boo boo. Hey, you, boo boo boo. I'm still crushing on you. You are my favorite. More than one, yeah. Sila zima wa ilia. passion over you.
Baby, na chutaji ni uwepo wako na
ni sawa. Juliet mini Romeo, leo kesho peponi, yeah, yeah. Sikio shafunga kwa komeo, ya usisikie, yeah. Mabaya wanasema unifai, wanasema yetu na hadinami, kwenye hili penzi na imani, baby, yeah. Mabaya wanasema unifai, wanasema yetu na hadinami, kwenye hili penzi na imani, baby, yeah. This kind of love, of love, auto ipatata kwa ela, of love, of love. This kind of love, of love, auto ipatata kwa sponsor, of love, of love. Ni long time hatujaonana. Natumai upo salama. Leo unanichukia, hata jina langu utakisikia. Nimekithiri upweke umetanda. Na siku kama hii nakukosa sana. Korona imekithiri upweke umetawala. Hasa siku kama hii nakukosa sana. Natamani ningepona angalau siku moja mwanzio nina kutu la mabusu. Natamani ningepona angalau siku moja mwanzio nina kutu la mabusu.
Poeta Joe, umewezesha na kuna venye mafisi unawatesa tu ulifanya ni wachane na Melissa Patricia Vanessa hata na Teresa mama niko solo sina keja niko lojo kizani utalamba ukijai kukiona akifika Erianda msokona wabebe na kiondo ukiguza kanyondo fika kani toto chini ya waba wacho koko
ikikupa simpa goro ndapu ya kameni chumini kirima kwa shia kama mele ukapu na royo zote ndetianga tene tusai na royo fitu kitani kikene chuma kinobu badai keka tepeme
nikuonga tsai dunia omi amo ila nosi jejelewa sina wakuofa zine mapenzi ya dhati
hali yako na ielewa wala usijali nimekubalilivyo wako nimeloa idhani nitaelea nikajisamia
masheri hata mapasi na sanayo baby my honey hata balobi na
Nguo yangu si chani, nia yangu sio mbaya, nachoomba nafasi kwa
marefu hawayawezi. Nchaule sina mtoto mnyini kugombana mvuvi. Haya mambo yanahitaji ujuzi. Haya maji marefu hawayawezi. Nchaule sina mtoto mnyini.
Baby one time, that's it, baby give me two time. Please baby give me one time, yeah. Give me one more time.
Tundu la sindano kapita farasi. Ndogo pango amelowa bahari. Tundu la sindano kapita farasi. Ndogo pango amelowa bahari.
Mtoto funi flani toka Tanga. Mauno flani ya kimanga manga. Anajiwa yani moto fire. Fire oh.
Mashabi na mavudu kachanganya. Anajua kama danga yani moto fire. Mama fire oh.
Can't get enough. Baby you know that I can't get off of your love oh. The way you whine you blow my mind.
When you do me that thing, do me that thing. Now when you do me that thing, now do me that thing. Now when you do me that thing, till you do me that thing.
Job as you get to my pema. Young come when you're in a pop on my cell. I pass it. Job as you get to my pema. Young come when you're with the nick on my head. I
say, baby, you got me going crazy. You know that I can't get enough of your love. Can't get enough.
Of your love, I can't get enough.
When you fundi, I chuck a lick a lick a lick. But chuck a lick a lick a fundi, I chuck a lick a lick a lick. Yeah, the chuck a lick a lick a when you fundi, baby. I chuck a lick a lick a lick. But chuck a lick a lick a lick a fundi.
Mabu, hey, Mabu, Mabu. sasa va upendeze. Nataka tutoke dina baby.
Mimi na wewe mipange metika wale check.
Unavonyelewaga mimi wakati sina baby.
Well known me.
I want to spoil you today.
Oh sheri,
wala usogope. Mfuko metuna, tell me what you want to do, mabu. Hey, hey, mabu. We can catch a movie tonight, mabu. Mabu, tell me what you want to do, mabu. Mabu, we can go club tonight, mabu.
Kinesa. Toka nime sota sina pesa.
Unanyelewa sana baby. Mda wangu nani paga ugilizi.
Tell me what you want to do, mabu.
Hey, hey, mabu.
We can catch a movie tonight.
Yeah.
Thamani yako
kuwachi pengine uniachelewe. Hali mradi unanipenda, peki yetu tutaishi kwenye dunia. Sikuwachi pengine uniachewe, ila jiko we jiko langu kama mboni ya macho yangu. Nitakulinda mpenzi wangu, we ni jiko we jiko langu kama mboni ya macho yangu. Nitakulinda mpenzi wangu, achana nao, achana nao, uachana nao. Hao wenye roho mbaya wanatusema vibaya, achana nao, achana nao, uachana nao. Hao wenye roho mbaya wanatusema vibaya. Baby love, wewe wangu mi wako wa moyo. Oh baby love, sijanecha kwa fitna na maneno yao. Baby love, wewe wangu mi wako wa moyo. Oh baby love, usiginiacha kwa fitna na maneno yao.
Attention, attention, baby, can I get your attention? Me see no buyer, see no buyer. Just wanna give you some love and
affection. Since you wanna go happy, ila namba ni teme na we. Nina megi, inataka ni seme na we. Since you wanna go happy, ila namba ni teme na we. Nina megi, inataka ni seme na we. Nataka seme na we, kidogo seme na we. So baby please, so no done. No money shall I to say my suit and unani mali mama. What you friend? Wanna die? Niko watch it wanna talk and a fulan. Mona bila bila mama. Kisha maishani, palilishi ya birikana nikiwa nawe. Au kwa kwa bichi, chupunge upepo wa bari. Mombasa mara maelezo kachili jamani. Mama Tanzania wapi, ila naomba niteme na we. Nina mengi inataka niseme na we.
Give it to them.
Magic's anger on the beat.
Hey, yo, Timmy.
Hey, all right. Huh? Until you brown it, Casapuni. Now, couldn't come about the hook or dining. Now, it didn't come about the hook or farming. Sister, you got jamming.
When don't I want to cut away, baby?
When don't I cut away, baby?
When don't I want to cut away, baby?
Zaga zaga,
mume waga made mi mataka ndo bade unataka
Timi ata chit chat chit chat ay hey. My damn keep out around the clock ay hey. Me crush out the 1-2-4 my damn keep out around the clock
hey. I'm done ataka so na give it to them huh. Okay this I mean I give it to them yeah. It happen now and I want it again la I give it again. So my damn dog have been such a time. Now my body man, how many bosses are? Hey, my body man. Cause girl, they me no touch nobody man. Cause him super, wrap up your body girl. There's other the monkey, they look at the tail. My nigga, go to yourself.
So my damn wanna bend the village, give me na delay.
Na go we and give me na delay.
When on our cut our embe.
When don't I cut our embe?
When on our cut our embe.
When don't I cut our embe?
Embe.
Sharubati maji matamu Pigia shere, pigia karamu Madman shivo sunafamu Uma bebe, kidogo, kidogo Asema fungu za maenge basi Kidogo, hey, kidogo
Basi nipe yote nifurai Mapocho poncho, adi nirambe sani
Nenuita, ani Anavokata, shwari Yani tamo, sukari Toto full, burudani Mazaga zaga, mazaga zinyo Igo mailiki, bila mpinyo Uwanjani, kona lino Ili siweke jingo, pandisha jino hey.
Weno na wakata wembe
Wendo na kata wembe
Weno na wakata wembe
Wendo na kata wembe
Wembe, wembe
Aha
Mwana vonga ta kunzi na nishi Mwana
nazi anavokati. She started blowing kisses. No way, no way. Na jinsi anavocheza ni kama nante. No way. Macho yake yenye mvuto ni kama nani. No way. Mdomo unavongata pumzi nani. No way. Kiuno nazi nazi anavokati. She started blowing kisses. Kata mwenye nene kasema hey Mr. Uju Oma is no one she's in a head. Masi si mama tuche. Kistara, kistara, chike kushika. Kistara, kistara, mama tuche. Kistara, chike kushika. Kistara, kato sinya. Kistara, asema
Give me